preschool man, the future Kavaka. Okay, most my shit. Be mega anyaga, be mega amiri be parasilo. Be mega yo, amiri be parasilo. Be mega anyaga, be mega amiri be parasilo. Be mega yo, amiri be parasilo. Etero kare no nyara mara malenjalo I, malenjalo I. Hakwa ebe mega.
Promoter, MC,
MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC